Richie Feelings. By executive. Wakati.
She said she wanna meet her.
Wakati. Wakati.
Like my banana, na mula benanga mbabana. Imakere yetu esanga, nonye za teri amufanana. Yono se kwempana, atira koma taga suzana. Ono wange ya sobola, biasuka konange biantamula. Chitame tame yo make me bend over. Give it to me hard, give me hangover. Oh yeah, baby game over. Like one time make a mad over.
Wakati.
She said she wanna meet her.
Wakati yao.
Meet her.
Wakati.
And you're gonna meet her.
Wakati yao.
See it, see it.
Meet her.
Wakati.
She put me in the meet her.
Wakati yao.
Meet her.
Wakati.
I end up meet her.
Wakati yao.
Mwechiri, agambia teka wakati yao. Midodo, baby sembira waneno. Onyiriro kufa, baby olimu Amerika. Muna Uganda, chiwato sese za dala. Olinga chakulia, kamere sembira. Onzi jaku no monga kakola. Evi ntubiokola, bisinge vyavari. Nange kizekitivo, ntuwala kabudeyo. Narisi vyachira, yeah. Na yegwe yanchima. Nomba ne time, no jakeno jasura. Narisi vyachira, yeah. Na yegwe yanchima. Number the time, no jacket, no jasura.
Never.
Wakati. She said she wanna meet her.
Wakati yao.
Meet her.
Wakati.
And you're gonna meet her.
Wakati yao.
Meet her.
Wakati.
She put me in the meet her.
Wakati yao.
Meet her.
Wakati.
I end up meet her.
Wakati yao. GMG. Wakati.
Attend all the beat.
Wakati yao.
Inception-y.